Mama,
love situation.
Oh, mama, ashaneo. Dangers are dangers, oh. Uncle's has been a shine. Managers, Uncle D. Big man, Uncle Hofa.
Babe, pass the body, oda. Na no mbati tava toroke oboda. For washimika kuva poko kuma oda. Tava kashibi nubari upoko kuboda. Vai vika nshae. Ndenge na fena ine nshane. Bale ngufuisha firi efya nsala. Ni binzi fende fokuria. Ambongo mama. Ndamelewe ambongo mama. Ambongo mama. Ndamele mami ambungu mama. Every day I try to call you baby. Tamwasuka na makozi we why why. I want to find another girl. Tebe nipe baby nga mwari poko mwaya. Amalo wali senda lero. Muti mangali njikara baby nja pingano kushima. Mbuzi wa ingiri lewe kuisa. Kwa fiati baba kupoto ku Tanzania. Ngana imatine nkonke. Havana nisaka mana chosi. Lole shafi chacha. Uyu mwana fikiri pampa. Ego mwaku maoda. Nanumba baby da matoroka boda. Gufafia bandunga baisa. Tava kazi vinu bari upo guvaya. Babe pati bari yavo kumaoda. Nanumba tava toroke uboda. Fuba shimika kuva poko kumaoda. Tava kashi vinu bari upo guvaya. Vai vika nshae. Ndenge na fena ine nshane. Bale ngufuisha firi efya nsala. Ni binzi fende fokuria. Ambongo mama. Ndamelewe ambongo mama. Ambongo mama. Ndamele mami ambongo mama. Every day I try to call you baby. Tamwasuka na makozi we why why. I want to find another girl. Tebe nipe baby nga mwari poko mwaya. Ushoko wa ulanzungilo mutima. Bandoko na onda kuzungilo mutima. Tasira wika. Baby, teaching Jale Dika. Ula ngufu isha beta. Nemwe nengande korole shio fajeta. Ichi temwe koniwe fupajeta. Takwa wabambia venga chika kireta. Takwa wamu akuma oda mwaitika. Mulila bachikonji nyumwe bubana kateka. Baby, wa yuchitaso. Kumutima ule vanga pinato. Babe pati bari yavo kumaoda. Nanomba tava toroke uboda. Fuba shimika kuva poko kumaoda. Tava kashi vinu bari upoko kuboda. Vai vika nshae. Ndenge na fena ine nshane. Bale ngufuisha firi efya nsala. Ni binzi fende fokuria. Ambongo mama. Ndamelewe ambongo mama. Ambongo mama. Ndamele mami ambungu mama. Every day I try to call you baby. Tamwasuka na makozi we why why. I want to find another girl. Tebe nipe baby nga mwari poko mwaya.
King B Zone Production.
Zagreus.com. Me, no, what I say.